kichwani, amenikaa kichwani, wengine wani nini, kanipatia dunia, biza nimeshatulia, amenikaa kichwani, amenikaa kichwani, mwingine wani nini, mwingine wani nini, oh baby, my baby, kanizoesha vibaya, kidoti cheupeda, mina hea tunabaya, kaniojesha dunia hii, anajisitiri chupa, miamesha niparitha, baby ongeza na nikamu, wasione, 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 la amo, la amo, I love her, I love her, la amore, la amo, I love her, I love her, nampenda. Pipi imetua manuari tanga Zanzibar forodhani Pemba o Pemba kani jazi ya huba kani gandi ya ruba kani kati ya rufa kani zoesha vibaya kidoti cheupeda mina hea tunabaya kanionjesha dunia hii anajisitiri chupa miamesha niparitha baby ongeza na nikamu wasione
Genius.